Wanaume! Wewe! Sogea mbele wanaume tucheze wote. Aloka pembeni huyo shoga chana naye. Wabwagaji! Zubeduna! Umepigaje? Wanaume leo wanachezaje? Basi nyosha mkono, wanakuu mkono, nyosha mkono, wanakuu mkono, nyosha mkono, wanakuu mkono, wanakuu mkono, wanakuu mkono, wepiga makofi kwa kini chombele wewe, piga kwa nyuma na umenione. Ketu changamka, uwene sana sawe, uwene sana sawe, uwene sana sawe, uwene sana sawe.
Moyo nabia,
Napinda could ever make him ever so bad. Napinda could think and make him think of so bad. Napinda could ever make him ever so bad. Napinda could think and make him think of so bad. Well, I'm going to give the good you need to know, but he went to be a night. We can't do na kujo nini leo bosi wako mi. Aso chesa pige kidole mulise kafata nini weo. Weka moda leki wana kuzungusha wa. Weka mona shati wana kupepeya wa. Weka moda leki wana kuzungusha wa. Weka moda leki wana kupepeya wa. Zumbe kona zungusha ni yone. Asi do wada leki wana kuda leki. Don't walk up here, when I cook up here. Don't want that leg, when I put that leg. Don't walk up here, when I cook up here. Single DB like a leg. Single DB like a fee. Single DB like a leg. Single DB like a fee. Who was a worship party? Who was a worship tenor? Who was a worship party? Who was a worship tenor? Who was a worship party? Who was a worship tenor? And it was a sunny corner and a chain in it. So kusema uyu wapo yu. Eti nimekuwa kama mboso kusema uyu wapo yu. Ona weka wasi kila mtu amjue. Tena naika bango kipita mumone. Chupa wangu mimi kukiti kipengele. Nasipige simu nasiku kelele. Nisha funga vanga na ndani segele. Nina fompeja baby wangu wengine wa mchungu. Watoto cha mwino keipizu. Basi kina muda changake, wana kwa changake, wana kwa changake, wana kwa changake. Kina muda changake, wana kwa changake, wana kwa changake, wana kwa changake. Kuhizi sikuiti ya zina kujambu wa kichina. Piga miruzi kidogo ni wasikie. Zumbe kuna. Papa u, kumba u. Piga kitu wa chese. Wana kupiga piano tuluke kama sauzi. Wana kugusa piano tucheze kama sauzi. Nonesha za bongo mani, nonesha za bongo mani kama chino. Nonesha za bongo mani, uweza bongo mani, uweza bongo mani, uweza bongo mani. Nonesha za bongo mani, uweza bongo mani, nonesha za chino mani, uweza chino mani, uweza chino mani, uweza chino mani. Asi wabele piga kelele wanyu. Wabele piga kelele wanyuma piga minus. Uwe shankriam, shankriam, uwe kama umeme umeludi. Kama umekubali piga makofi piga wewe. Simu bala sige ito. Kama umekubali sige ambele nekuwone. Basi John, 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 John wewe. John, 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 John wewe. John, John, sasa pati John, John. Wanaume umechoka. Eleka chasirei. Hali vyopo. Basi kila moja iname. Wanangwa iname. Wanangwa iname. Wanangwa iname. Kila moja kimbia. Wanangwa kimbia. Na nena na kimbia. Bogota kimbia. Kila moja kimbia. Wanangwa kimbia. Wanangwa kimbia. Piga makofi kidogo. Ketu unajua. Wanakuna jua. Kwa wadogoni ni une.
Mwache mbe kapela.
Wangu suwena.
Kadogo unajiandaa, kadogo kwa stage. Kisiga maloni ya shakuja juu au vipi?
Wangu kipenzi
DJ K2
umenifanya mipo yoyo. We are polipo na mchumba na nisigia.
Ile kulewa vipi?
We vipi umeondoka umeniacha oi. Eti kila siku mikilio nilo kupenda nkakuweka moyoni. Ukujali ukanifanya chumio nilivokuwa nazo.
Yes,
si nilikupa imradi mama utulie na leo sina mambo. Umeupa maumivu kafanya nilie nilionyesha upendo.
Huyu ndo MC Morogoro peke yake anaivaa YCL mguni.
DJ Kisiga.
Hata na makei YCL ana.
Maron. On the beat.
Huyu ndo anavaa YCL kiatu cha laki moja.